Ladies and gentlemen,
DJ on the one.
Let's go. Hey, me jimbo ya mazo yomo pa 2022 summer. Hey, ya me osji brra and beat it. Niggas in the pure. Kushimu kile me jimbo ya 2022. This is summer hip hop ya 2022. Tufanga yuma kuno wawo na vilingi kafure istoku lukwa kwa minya uma ikunjika. Esti umo bati lukwa kwa lwa ye manganu mbatu utwa mina katwa mumo nanga chianga. Mwitali senungu mirwe kebya ringi kanga futuli kumbi ya jina sui inakuwa lena. Chilende cha makishi cha pile oka asupa. Unochi wiki ngweni ya kine muluishi ndupwa. Kutina jazi topile kona mchomba asikesti artisti mwane batuku zamba. Kopile koksi na noksi piroksi kachaku. Mukabe mashefu na master hey, kwa kila holdi zafuli ya matapana dona krisi mchunga mwane na chindele chavo. Na kuwale na mwekwa tuucha lirile. Akini nime hawanda mwane uze chindele. Mshimbu mkawato. Wikiko ya ringi kanga kulu kwako yuma kufangoji. We get to the Soul of Kwacha Music Award. Ifwenu ya ringi kanga. Let's go. We get to the Soul of Kwacha Music Award. Maka kimba kuno rana watu mbandu bati. Manomi nisi wote mwa oba wachinganga. Mishimbu kushimiti yoku manetu wali mwenanga. The winner kuno mwa woka wa mwishi wako. Chinapu kuchia mbate ya wati kaba mwifako. Mishimbu kana ya wazee sanga. Kwifa mtu na winyu uze kaba fwele langa. Chatuwa lirika ngao mafali sikuli nyenga. Unosti umocha wa hone sabia kulinga. Asama sayi ninaka luvale wa uchiu. Kewina mube mba luvale lwaka wakao. Asemu na fuli ni bakutue mamu wongo. Na wa mionge sheka halasti woko kumbango. Oke wa kwenu malunga televa tiazanga mufa na keke halasti. Vyuma wavali nganga. Aweka wa fumanga far away. Mekuya kuze mama wakudira my way. Ha. Wikiko yuma yaka ringikanga. Kukwacha miskia wa joko. Majiro. Hey, if I know that she got government to react to the guy to bring a gun. Bad. And to today, she got a government. UPNT in a native development. And for my youth, cooling my empowerment. My teachers in my nasty employment. And for army, still recruiting police. This government is motivating. Ashikola mwane free education. Fulumende ya zate mwane kwa uchi makwesheni. E government ina kulinga jelifa. Ma promises yose na watu wa kudisifa. A dollar from 24 to 14. Nge kunyina ya kubinji langa mu 15. My jobs, they are still creating. Na mane na ifula zite keep on promising. Corruption 2022 wrong patani. Eka dalizi mwolo wa milinga liye ibani. Eka luvale kwima ni nakoma swala lelu fuma. Provision minister mwuri. Kiko mishimbu ya mwasa kuno siwesteni oyu. Kiko vya kulingi kolo. Mbali mwasa kile. Ifwenu na ala shiri kwa ya kulinga Mzambia. Let's go! Ifwenu kolo ya shiri ya Pamela chisupa. Neni neni viliani mawoko papa tupampa. Amane bazi bakiko waka kupulula. Odo ya shiva honanga kujisofa tukokola. Mama ya milelo wana likwa chila. Kumana tewa pile tuofu muwa wakwa chila. Olo ya shikarie chinge ya mbuluila. Mishimbu na kupipi siko sewa kwa mbulula. Mazambia ni wapange obati record. Vali na kuzakisaka American method. Vidali wachipanga most wanted. Vana kwa takeover mweba kwa obachili wanted. Chini. Olo ya shitwari yake kwa muti. Kozi na wawene wapodisa harali ya muti. Any update you communicate. Kozi kwa mbulila ya mbulila muli wani. Kukoti, ya kolo muli bali mba inguli. Kwa mineka panga kwa ufuku. Hanoli na chile ichi mene. Uwa kumisi.
It's a lot of shit that them meant. We are prison from a son that they are producing. Shabla kale.